you're mine. Girl, you know that you're mine. Uzuri wako na design, na ngozi yako inavyo shine, na ndo maana nakuwai kukueleza that I'm falling in love. Masiko busy kama Jafarai, sina machozi kama JD, na ndo maana nakuwai na bembeleza penzi. Siko wai piti bila simu sifurai, chokupa blues ndo milele tufurai. Basi mpenzi njo nioneshe we baby, njo niloweshe. Baby, naomba nipe one more time. Sema tena nipe one more time. Baby, naomba nipe one more time. Sema tena nipe one more time.
Yeah. Hivi ulivu nishika mwingine staki, na napoleke wata nizika kama unitaki. Unaponita moto kibati, maneno watu siataki, wewe ndone kuzingatia kama itifaki. Sasa sikia, nataka kukuchumbia, I know you was born ready. Squeezing it to boss, kwa yo wewe ni boss lady. You're mine and I'm all yours baby. Nime protect to men, kwa yo swezi kukuchangana na other ladies. Nacha mambo yote na kufata, nacha fame, nacha huni, nacha kulebata, nacha ganja, nacha na hizi pisi na zokata, nacha vitu vyote sivotaka. So I really need one more time.
One more time. Sema tena nipe one more. One more time. Baby, naomba nipe one more time. One more time. Sema tena nipe one more. One more time.
I really need one more time.
Baby, naomba nipe one more time. Sema tena nipe one more. Baby, naomba nipe one more time. Sema tena nipe one more.